Future Fit on the mix.
Musa aka TS. Music Alfonso. Programu ya rishibi kwa kano kulanda kuposa penshita.
Exclusive from Samab.co.
Listen, wina mwanti walilenga na zanga mwenza zamobo miwanti. Iwo diwanti tapinga bana umi uyeza mchalo chanti. Niwewe kama yo wina mwanti nisha kwa tena umbi mbele chite mwiko panondi.
Leta mwensansa na mafumo wandi ukubeka saa. Walilenga na sanga mwensansa. Mwale lavu ompela wechana. Kushano ni madanakana. Kushano ni landa kadiaka. Nimpo na mchite mweko kapa. Pani lavu ompela wakiapa. Senda lavu kwa mwana mumpapa. Cause I'm going crazy na danda pale. Kenyu mutende mwetata. Ushimia fiavaluwa ni batampa. Mwale tuwe kapa mwange ntanda. Mumulu kusanika pesa mba. She's a key from God's tenka macho. Nshimina still no tenka na
wa. Mwe wina mwanti walilenga na zanga mwenza zamobo miwanti. Diwo diwanti tapinga bana umi uyeza mchalo chanti. Niwewe kama yo mwe wina mwanti nisha kwa tena umbi mbele chite mwiko panonti. Diwo diwanti walilenga na zanga mwenza zamobo miwanti.
Fiosa ni foolish. So jeto no ifyankash. Kwa bula iwe ninja punch. Bongwa mapange ya miyapash. Bambi nshi wofwa pasombas. Kukusha chimono kunyanda pampash. Nekabanje shime kumona bankash. Hila vuyo wile kanji panye. Hundi tuma haslo wile kankuponyo. Kupitana na lile kangakoni kukupunda. Salo note ya wanike. Yaka ili take me to another level. Be my queen ya kana be your king. Take my heart cause you got the keys. Hold my hand we gonna bend it over.
We wina wanti walilenga na zanga mwenza zamobo miwanti. Diwo diwanti tapinga bana umi uyeza mchalo chanti. Shakwata na umbi mbele chite mwiko panonti, panonti.
Hey,
diwo diwanti walilenga na zanga mwenza zamobo miwanti.
Hey,
niwewe kama yo.
On behalf of the untouchable trailers
Twiza aka TS. Musical Fonso,
Trailer Killer, Sam Z, Coach Lakes, Trey B, TJ Chill, TJ Chaff, Let's Quarter Group of Companies, Mr. Joseph M. Tamba, the manager, at KSA, yeah.
Pura kula mwari shibu kwa kano kula ndia kuposa fenshita.